mwingine ukasikia maneno yangu ya mwisho, ila sauti ndo inakoma, yani kama inakwaruza. Huruma, hey. Ukinitazama macho nevimba, imekesha nalia, na sijui lini mwisho, mwili wa joto na homa, yani mpaka naunguza. Haki, mweza kosha wazadi faraki, ama niende kotini kashitaki, kwamba unadhurumu furaha yangu. Mdomoni una maji we samaki, sambo nata kusema hutaki, ama ndo nataka sitaki, inamana huzio ni jitihada zangu. Pengine donda lokupa limefuta upendo, unajalibu kujilazimisha, mengine unafanya kuniridhisha. Jaribu akikupendezi, utanikumbuka mpenzi, utanikumbuka mpenzi, uta maana wako watakao kukosea na wasikiri kosa. Mimi wetu tunawaza kukuchezea, hakuna wa kukuposa. Kishaisha licha kujitoa mwenzangu kumridhisha, eti mara yupo bize, yupo bize, alipo hataki nimuulize, anajua lazima iniumize, imeandikwa samehe na usiripize. Wenda hata msamaha ulonipa ni kazi bure, kama umeshindwa nifanya nijone kama yule wako wa zamani. Aswea to my dead body, usimwamini rafiki ane kulipia kodi, pengine na furahi we kumpigia hodi, hawezi support kukona airport. Kila siku najiuliza bila majibu, wapi napo haribu, kila nacho jaribu, akikupendezi utanikumbuka mpenzi, utanikumbuka mpenzi, uta kumbuka lo.